What you sang, guy? Music Kebakolo. Yokadi. Oyo ekoki kolobate. Ekoki oyokamate. Yakato si salikama katina biso. Mwana bocho ba oso imna lo bocho nunga. Ota ba shimu. Alobike to yaki pamba Toko zonga maboko pamba Neko nangai Pona nini tozo solo la te Alo Soki probleme zali Yebi sanga ito solo la Nalingi to solo la bie Peti nangai lise Le grabaziste Yokadi Esko yebi La Bible dit, ce qui est limbicité, ou qu'on limbe sa maté, maman, papa, on a limbe. Chantal Yao Dieu
Mweko ono lenga nangana e
Galilee
Ona ando le chama
Grata hier
Ona ando wacha obe Obonga ma utama denge na denge
Wana wala ibe abe abe
Oscar Israel
Wana lwala ibe lwa wa obe
Mon fils
Sote njane genge nema
Gonangai Koyamba Zabolo Nabomo inayote Mbula na mbula Tolobela kate Likambonini oyo ekoki kolimbi sama Yakato silisa yango Na mabonde linayo
Yo leleo, yo leleo, yo mo
Com.